walijaribu tukuchukie, mbaya tukuone wewe, na ngazi uiachie, madaraka wao wapate, machafu kavikwa we. Eti fisadi wewe, mengi sana wamesema, wakasahau mazuri yote. Ulijenga shule za kata, chuo kikuu Dodoma, hayo yote wakuyaona. Ulisonga na ukurudi nyuma, mzalendo we kwa nchi yako, na wewe ndo jembe letu. Hao wengine wanatuchanganya, na wewe ndo chaguo la wengi. Lowassa,
hatuwachi
kukupenda,
hatuwachi
kuwa nawe,
hatuwachi
hata waseme nini,
hatuwachi.
Lowassa we,
hatuwachi
kukupenda,
hatuwachi
kuwa nawe,
hatuwachi
hata wafanye nini,
hatuwachi.
Lowassa we,
hatuwachi.
Lowassa we,
hatuwachi
hata waseme nini,
hatuwachi.
Kiti chako mwenyewe, Lowassa we,
hatuwachi.
Wanakuonea donge, bado nyota yako inang'ara, visiwani na bara, wewe ni number one. Hawatuwezi kwa lolote, unazidi songa mbele, kwa amani na upendo, na kudumisha mshikamano. Tunaamini we shujaa, jasiri shupavu mchapakazi, usiyependa uzembe kwenye kazi, mzee wa maamuzi magumu. Tunaamini we shujaa, tena jasiri mchapakazi, mtetezi wa wanyonge, chaguo la wengi. Lowassa,
hatuwachi
kukupenda,
hatuwachi
kuwa nawe,
hatuwachi
hata waseme nini,
hatuwachi.
Lowassa we,
hatuwachi
kukupenda,
hatuwachi
kuwa nawe,
hatuwachi
hata wafanye nini,
hatuwachi.
Lowassa we,
hatuwachi.
Lowassa we,
hatuwachi
hata waseme nini,
hatuwachi.
Kiti chako mwenyewe, Lowassa we, Kilimanjaro, Manyara na Arusha,
hatuwachi.
Kigoma, Tanga, Dar es Salaam,
hatuwachi.
Mwanza, Lindi na Mtwara,
hatuwachi
kukupenda wewe. Kagera, Geita, Shinyanga,
hatuwachi.
Ruvuma, Singida, Dodoma,
hatuwachi.
Tabora, Simiyu na Iringa,
hatuwachi.
Hatuwachi Katavi, Mbeya na Rukwa,
hatuwachi.
Morogoro, Njombe mpaka Mara,
hatuwachi.
Pwani, Unguja na Pemba,
hatuwachi
kukupenda wewe, Lowassa,
hatuwachi.